Isifundo 100. UPaul noTimotheo. UTimotheo wayengumzalwane osemusha owayehlanganyele ebandleni laseLystra. Ubaba wakhe wayengumGreki, umama wakhe engumJuda. Umama wakhe u-Evnike nogogo wakhe uLois bamfundisa ngoJehova kusukela esemncane. Lapho uPaul evakashele eLystra ohambweni lwakhe lwesibili lokushumayela, waqaphela ukuthi uTimotheo wayebathanda ngempela abazalwane futhi wayezimisela ukubasiza. UPaul wamema uTimotheo ukuba ahambe naye. Ngokuhamba kwesikhathi, uPaul waqeqesha uTimotheo ukuba abe umshumayelo nekhono nomfundisi wezindaba ezinhle. Umoya ongcwele wawuhola uPaul noTimotheo noma aphi lapho babeya khona. Ngobunye ubusuku embonweni, indoda ethile yatshela uPaul ukuthi bawelele eMakedoniya bayosiza. Ngakho uPaul, uTimotheo, uSila noLuka baye eMakedoniya ukuze bayoshumayela futhi bamise amabandla. Edolobheni laseMakedoniya eThesalonika, amadoda nabesifazane abaningi baba amaKrestu. Kodwa amanye amaJuda abanomona nguPaul naye ehamba nabo. Aqoqa isixuku sababamba sabayisa kubaphathi bedolobha. Safike sathi, la madoda ayizitha zikahulumeni waseRoma. Ukuphila kaPaul noTimotheo kwakusengozini. Ngakho babaleka ebusuku baye eBereya. Abantu baseBereya babezimisela ukuzwa izindaba ezinhle, kangangokuthi kokubili amaGreki namaJuda baba amaKrestu. Kodwa amaJuda athile asuka eThesalonika eza lapho, afika dala izinkinga. Ngakho uPaul wahamba waye e-Athene. UTimotheo noSila basale eBereya ukuze baqinise abazalwane. Ngokuhamba kwesikhathi, uPaul wathi uTimotheo akaphindele eThesalonika ukuze asize abazalwane bakwazi ukukhuthazelela ushushiso olunzima ababebhekene nalo. Kamuva, uPaul wathumela uTimotheo nakwamanye amabandla amaningana ukuze ayewakhuthaza. UPaul wathi kuTimotheo, labo abafuna ukukhonza uJehova bayoshushiswa. UTimotheo washushiswa futhi waboshela ukholo lwakhe. Wayelijabulela ithuba lokubonisa uJehova ukuthi uqotho kuye. UPaul wathi kwabaseFiliphi, ngithumela uTimotheo kini. Uzonifundisa ukuthi kusho ukuthini ukuhamba eqinisweni, futhi uzoniqeqesha enzimini. UPaul wayemethemba uTimotheo. Basebenza iminyaka eminingi njengabangane nanjengezikhonzi. Anginaye onjengoTimotheo ozoninakekela ngobuqotho. Ngoba bonke abanye bazifunela izinzuzo zabo, hayi ezikaJesu Kristu. Filipi 2 amaverse 20 no-21. Imibuzo. Kwakungubani uTimotheo? Kungani uPaul noTimotheo babengabangane? Izenzo 16 amaverse 1 kuya ku-12 nesahluko 17 amaverse 1 kuya ku-15. Filipi 2 amaverse 19 kuya ku-22. UTimotheo wesibili sahluko 1 amaverse 1 kuya ku-5 nesahluko 3 amaverse 12. 14 no 15, Hebrews 13 verse 23.